Cosmic Sound, baby.
Tena ni maipu na sura nzuri ipo nasema chuchu simpe kiburi.
Nani malaika au jini ulipompika tadhani ulishushwa kutoka chini, sura nzuri ya kuvutia, miguu hizo hips ukitimbisha, let na data wanda lost mpaka njia nikikutazama, mbembo unavoita ujikuta mzuko na panda loi na dunda kasa bufa, natamani kukuita ila nashindwa pa kuanzia, nata nikikupata na hisi kama utanzigua, nashia tukutazama huku moyo unaumia, jinsi ulivyofungasha mtoto ufai kula bamia. Kisa baga mabaga nevo ndo vitu livo zoya, kapuku nsena hela chipsi kuku tu na shaga kugongea, mitumba na midosho na domitoko na itokiaga, nukiona nimependeza ujue skio ni lazima, napenda kuwa nawe la tatizo pesa sina. Oh my god, let's go.
Ando mana sina pesha kila siku nikiwa nawe. Oh baby, oh baby, kutuwa na umba na umba Mungu ili sipagawe. Now wewe, you were surprising for me on the bed in Kionawe. It was amazing for me on the bed, on the bed I said.
Nyeshe true love kama ya bibi na babu, staki mapenzi ya kisasa badaye nipate tabu, bola tuende kanisani na siyo tushinde klabu, na fly na kwita unaitika siyo bubu, kila nikisema love ya love itundo lako jibu, na nita baby boy mina kuita baby girl, usini geuze sheta ukanidanganya danganya, wala miso shalo balo kanichanga nyachanga na baby, vila umeumbika mbaka nega na unasoo baby, umeumbika like Miss International, una madimpo ila so kama ya Omi, na pendo livo si po cheki juu baka chini, na tamani ni kupela na zidiwa magori, mapenzi bila pesa na gopa utahongwa gari, wema wangu sose petu niko kupenda Ivoni, kweli mapenzi ni pofu metoboa zangu mboni.
Mana sina pesha kila siku nikiwa nawe. Oh baby, kutuwa na umba na mbamu wile sipa gawe. Oh baby, you were somebody